bambuketete binyoja e
ya 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 o
singalambo
e ya 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 o
binyoja ne
e ya 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 o
jombalambo
e ya ya
Solende.